Kopela culture.
Balule zirire. Balule. Gala yambale. Imwe bamene mwenza kuseka. Kaya ngati mumamvela bwanji. Miponto za mene mwenzo ponta. Apa kaya ngati mumvela kubwanji. Hey. Let's stop mumafola. Pochita mulomo wanu. Let's up mama fola ndaba mulungu sagona kwanu. Hey, let's up mami fole sani mukatembele la vanzanu. Hey, let's up mama fola. Yeah, ndaba ine I've made it. Mulungu sangala kwanu ona kweni nkala mbale.
culture.com.